imbaraga zayo twamamaze imirimo ikora twamamaze imirimo ikora
nimuze
tuvuge gukomera kwayo
nimuze
tuvuge imbaraga zayo twamamaze
Israheli nyanji dukura ikaba amanu yo kurya bageze mu butayu
kumanywa yababeraga inkingi igicu nijoro ikabamurikira nk'umuriro